If you namjua video boy wewe Baba JJ
The Garden Killer
I wanna man, wanna man, wanna man
Umepigaji hapo
Hello
Hey yo Kenny
Shea Abdala napenda sifa Itoto kuviba na nisha Yapo kuwa meoa lakini atuli na mke wake Uyu mupe uyu muruke Wazee ndo mambo yake Mchana bonge la she lakini usiku yupo kitamba she upe She na mchongo mkufunzi kwa uongo Badala ya tasibi mfukona na tembe ya na mkongo Yani she kama she lakini kimboka na ito pede she Oya uwanja wa viti uku she dula na chumba chake maze Anafuruga wa umini anachanganya kama nini Mara ana ubiri dini Mara kapiga picha na smati jini Yani she kama she 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 Yani she kama she
Na she know She Abdala She Abdala She 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 Yani kuna muda nishe kuna muda mitosi Ni mtu wa dini lakini mda wa zola yuko gesi na totosi Oya mesikia mtaa wa pili shakafumaniwa Katika vota ni kuvute kajitundika dela kakimbia
Naomba kiberiti, naomba kiberiti, naomba kiberiti Nimchome, nimchome, nimchome
Fingerboy.com Babaje
Pia za kitonga Chedula zilimponza Pia za kitonga Chedula zilimponza Amu mwachipita mbo Amu mwachipita Amu mwachipita mbo Amu mwachipita
Basi shikamo We shikamo We shikamo We shikamo Lunjelu Lunjelu
Hila itakabe makwelu
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.